Mau fuhr nach dem Dörn im Schellerer. Tschüss!
Umzela ngobugemegeme umthembisa spikos umbiza ngamahamos umtshela ngamaperivos ngithi dima tsotsi malove malove sesihlangane emarenkeni umuhle bebi noma uvuke ekuseni zama ukufundisa labo lovangalendaba yokushela ngenkani ye shela noma ubani ne emakhonani emabheshini noma ubambile lo divorce to pull isandla lo ye uzolimala bo bazokufaka induku sana abacheri bama-top notch ngama-don't touch indoda ivele idonsile amasoki sesikotch mshele kahle mshele kahle makhulela umntwana omuntu ebafethu ungambambi ngesandla ungaqinisi isandla uzomnqamulela isiphandla mshele kahle makhulela umntwana omuntu ebafethu ungambambi ngesandla ungaqinisi isandla uzomnqamulela isiphandla mshele kahle makhulela umntwana omuntu ebafethu ungambambi ngesandla ungaqinisi isandla uzomnqamulela isiphandla mshele kahle makhulela umntwana omuntu ebafethu ungambambi ngesandla ungaqinisi isandla uzomnqamulela isiphandla mshele kahle mshele kahle makhulela umntwana omuntu ebafethu ungambambi ngesandla ungaqinisi isandla uzomnqamulela isiphandla mshele kahle makhulela umntwana omuntu ebafethu ungambambi ngesandla ungaqinisi isandla uzomnqamulela isiphandla siphathe kahle sinobolweni bokuluva ngithi catch the pace Sbathe kahle sibokolweni bokuluva ngithi catch the pace Just so that I don't get your face Fast as you ace, bitches and face Mofuna lomtana mshele kahle Mshele kahle makhulela umntwana omuntu ebafethu ungambambi ngesandla Ungaqinisi isandla